Ambia Jani. We the Jacksters.
We the Jacksters.
Come closer, mbona na kukosa. You are my child, hata kaa umekosa. Just pray, ndaku clean, taku osha. Never give up, devo waki kuchocha. I take advantage, badaya takuchota. Batenda mikifika, ata kuchoma. I wonder why, tuko so rebellious. Kuongeza chumvi, hey, tuko so jealous. Ametushika, ametuweka ndani ya jela. Contrary, na vile God amepanga. Tuku fight sin, si lazima panga. Gospeka credo, nitasambaza. Come closer, come closer. Come closer, come closer. Come closer, come closer. God anakusaka na anakukosa. Come closer, come closer. Come closer, come closer. Come closer, come closer. God anakusaka na anakukosa. Goka yo chef adoles anakusaka. We kujifanya mjanja makoma mekuzikiuka ni ufala. Ujanja ulifanya even Lucifer kutujwa. Atinga lako Lucia na shifa lakini weleje kwa lazima utafika. A church next door kwa mlango tundo jawai pizza madams. Revi station present alo lesson the register. So popular mbaka ukiata unasikio dewa sewa kubambika. So it's a high time a confessions wewe kuwajibika. Na kam fitanzia, yezi kukupita. Come closer, come closer. Come closer, come closer. Come closer, come closer. Goda na kusaka na anakukosa. Come closer, come closer. Come closer, come closer. Come closer, come closer. God anakutaka na anakutosa. Bro, out sis, usijali kome soda. God anaku transform na uwe umeosa. Mika brosa, na kuinform kwa tebe ako imeosa. Ukifeel too far, bako unashinduani aje utaanza. Kama Willy Paul kutanza utajiti anga. Ni simple, repent na utakuwa sawa. Unokidu sota kwa sabu kawa saba. God amekuwa cast in saver. Nikiwa na ye, you'll always be my saver. Kwenye shida na rua, sita mocha kama ever. Nikiwa na ye, sita sema never friends forever. Come closer, come closer. Come closer, come closer. Come closer, come closer. God anakusaka na anakukosa. Come closer, come closer. Come closer, come closer. Come closer, come closer. God anakusaka na anakukosa.